Erokamano. En odhiambo mar sabato, wagone Nyasachwa erokamano. Waseyudo kinde mondo watuagie wach Nyasaye. Mana kaka pile, an jatich Nyasaye Wycliffe Obote mar The Continuing Church of God. Yiena mondo akaw thuolo mokwongo ni mondo walim eka wadonje wach mwada puonjore kawuono. Ne Nyasachwa modak apanda, maler mar Israel, hera mari ber isetimonwa kinde mwachako yudore Radio Milambo. Mondo wabed ka kwating'o nyingi malo kendo kwagoni erokamano, kendo ka puonj duto waketo kuom jawinjo mondo igin duo Kristo mokayo machiegni. Erokamano kuom ng'uono mari, erokamano kuom gik moko duto, erokamano kuom Radio Milambo, erokamano kuom sabato mari maler Nyasaye mangima. Bed kodwa duto jomadongo gi jomatindo kwachako nyaka ang' watieki, nikech mae sayowa e nying Yesu Kristo ma Jawar. Amen. Nyathi Nyasaye, wach mwadwa wuoye gi sani en ni onge thuolo machielo. Kwawacho ni onge thuolo machielo, ang'o ma watemo wuoye nyathi Nyasaye? En ni nitiere jogo moseng'e wach Nyasaye, to osekawo wach Nyasaye okete e tugo. Nitiere jogo moseng'e wach Nyasaye, to osekawo wach Nyasaye oketo thenge kendo gitimo timbegi kaka ginyalo. Ka adwa nanyisi ni onge misango machielo mibiro tim ma en egol ni kudo richo ni kendo. Emomiyo awacho ni there is no second chance. Ka wapomo juk mar Jorumi 1 verse 26, nigi wach moro ma adwa ni winji, wach manotimore kuom jogi kaka ne giloko ng'egi ni Nyasach Israel manosebedo ka kwang' kodgi kinde duto, to ne giloko ng'egi kir Nyasaye no keto negi kum mowinjore kodgi. Jorumi 1 verse 26, Biblos ma Nyasaye wacho niya, ne Jorumi 1 verse 26, Biblos ma Nyasaye wacho kama, kuom mano Nyasaye nojwang'ogi moweyogi e gombo maricho makelo wichkuot. Mon noweyo riwore gi chuogi mi odwanyore gi mon wetegi, ma en gima mono. Chuo bende noweyo mon mi oore kuom gombo chuo wetegi. Kamano chuo nodwanyore gi chuo wetegi mi giyudo kum e ringregi giwegi moromore gi dwanyruokgi. Ne gidagi yie Nyasaye, omiyo Nyasaye nojwang'ogi mi parogi olal kendo gitimo gik ma ok onego gitim. Gipong' gi timbe maricho duto kaka gombo gi chuny marach, adier, gipong' gi nyiego gi nek, gi dhawo, gi miganga kod himruok. Gin jokuoth gi johang wach, bende gin joma Nyasaye oweyo kendo mochayo Nyasaye. Gin jokwinyo, gin joma wigi tek kod joma wuorore. Pile gifwenyo yore manyien mag timo richo, kendo gin joma ok winj jonyuolgi. Gin joma wang'gi tek gi joma ok rit singruokgi, kod joma ok ohero jowetegi kendo ok kechgi. Ging'eyo malong'o ni chik Nyasaye wacho ni joma timo gik ma kamago winjore gi tho, to kata kamano pod gisiko gitimo atima. To bende gipako joma timo gik ma kamago bende. Adwa nanyisi jawinjo ni bang' ng'eyo wach Nyasaye, tiweyo wach Nyasaye kidonjo e weche magalagala. Bang' ng'eyo wach Nyasaye, tiweyo wach Nyasaye kitimo timbeni. Ruoth Nyasaye nyalo jwang'i. To kapok ojwang'i, adwa nanyisi ni loko pachi mondo iring iduog kuom jachwech, nikech en emonyalo gik moko duto. Ka ok watimo kamano to gi kinde kaachiel kod thuolo ma wantiere kawuono, en walal nono. Ibu luongwa ni the incorrigible sinners, kendo onge yo machielo ma ne chak reswa godo. Buk mar Mathayo 25 nigi wach moro ma ba adwa ni winjie. Mathayo 25 verse 31, Biblos ma Nyasaye wacho niya, bang' mano Yesu nowacho nigi ni ka Wuod Dhano biro e duong'ne maler kaachiel gi malaika duto, to nobedie kom lochne man gi duong', kendo ogendini duto nochokre e nyime. Nopog ji e migepe ariyo mana kaka jakwath pogo rombe kod diek, koketo rombe e bade korachwich to diek e bade koracham. Eka nowachgi ni joma nie bada korachwich niya, biuru un joma wuoro osegwedho mondo ukaw piny moseiknu chakre chwech piny. Nikech kane kech kaya to ne umiya chiemo, kendo kane riyo loya to ne umiya pi mi amodho, bende kane an wendo to ne urwaka, Kendo kane an duk to ne umia lewni kamano bende. Kane atuo to ne ulima. Kendo kane anie jela to ne ubiro unena. Eka joma karego nodwoke niya, Ruoth, karang'o mane wanenie ka kech kai? Mi wamii chiemo kata riyo loi mwamii pi modho. So karang'o mane wanenie ka in wendo? Mi waruaki kata ka in duk mwamii lewni. Bende karang'o mane wanenie kituo kata ka inie jela? Mwabiro waneni. Eka Ruoth nodwoko gini. Awachonu adier, ni gimoro amora mane utimo ne ng'ato achiel matinie moloyo kuom weteni, to an ema ne utimona. Ano nanyisi jawinjo, ni kisomo siganda mag mine mang'eny e Biblos, wayudo ka ne gwedhruok maggi ne biro kokalo kuom rwako welo. Mine mane wagumbini mane okoso nyithindo, noyudo nyithindo mana kokalo kuom rwako welo mane girwako welo nyathi Nyasaye. Kuom mano kibedi achiel kuom jogi ma Kristo wacho kendo Kristo oyiero ka uloso godo konyise gi ni kinde mane en e chandruok ka en gi kech ne gimiye chiemo kendo ka ne en duk ne gimiye lewni morwako kendo ka ne onge lewni nomiye lewni morwako nyathi Nyasaye. Winjie gini dhi mbele kuwuoyo koro gi oganda machielo mane nie bade koracham konyisogi kama. Bang' mano nowacho ni joma nie bade koracham ni mano 41, un jomokuong' ae uru kuoma udhi e mach ma ok tho moseiki ni Satan kod malaika ne nikech kech ne kaya to ne ok umiya chiemo kendo riyo noloya to ne ok umiya pi mi amodho. Bende ne an wendo to ne ok urwaka kendo ne an duk to ne ok umiya lewni. Ne atuo kendo ne anie jela to ne ok ubiro unena. To gin bende gidwoke niya, Ruoth, karang'o mane wanenie ka kech kai kata ka riyo loi kata ka in wendo kata ka in duk kata kituo kata ka inie jela to ok wakonyi. Eka enodwokgi niya, awachonu adier ni kane ok utimo kamano ne achiel matinie moloyo kuom jomatindogi to an ema ne ok utimona kamano. Eka Yesu notieko kawacho niya, jogi notere kum mochwere to joma kare nodhi e ngima mosiko manyaka chieng'. Nyathi Nyasaye, adwa ni winji ni kare bedo ng'ama kare en gima nigi nengo. Kare bedo ng'ama kare e mbele jachwech en gima nigi nengo nyathi Nyasaye. Kare rwako welo nyalo miyo ibedie gi ngima mosiko manyaka chieng'. Kare miyo ji lewni ka ji wuotho duk nyalo miyo ibed gi ngima mosiko manyaka chieng'. Omiyo wadimbre uru mondo wachal gi jogo mane Kristo keto e bade korachwich mondo odhi acham ngima mosiko manyaka chieng'. To kapo ni dembruok ditamwa nyathi Nyasaye ma waket wich teko bang' ng'eyo adieri, to yiena mondo anyisi kosomo buk mar Jo-Hibrania 6:4. Biblos ma Nyasaye wacho gimoro. Kapo ni wich teko dwa bedgo bang' ng'eyo weche mabeyogi ma watamore timo kwaneno ni gin weche awecha ma wadonji e timbewa giwegi nyathi Nyasaye. To adwa nanyisi ni Jo-Hibrania 6:4 wacho niya, joma yande lero serienye chunygi miyo bilo mich mar polo kendo pogo nigi roho maler kendo bilo wach Nyasaye miyo yudo ni mit miyo ng'eyo teko mar piny mabiro to bang'e odoko chien ok nyal dwoki michak lokre kendo. Nimar gin giwegi giguro wuod Nyasaye msalaba kendo gimiyo ichaye ratiro. Nyasaye gudho lowo mabuoyo pi koth machwene pile kendo manyago cham makonyo joma pure. To ka lowono nyago mana kudho kod buya to ikwane ni onge ohala. Nyasaye chiegni kuong'e kendo mach nowang'e mitieke. Adwa nanyisi jawinjo ni kisebilo wach Nyasaye mopuonji gik mabeyo gi nyathi Nyasaye ma opuonjo kawuono gi siki adieri, adieri buru keti thuolo. Kristo wacho maler ni yande ni jakuo biro mondo okwal kendo mondo oneki, anto asebiro mondo akel ngima mosiko manyaka chieng'. Mano kisomo buk mar Johana. Jakuo biro mana mondo oneki kendo mondo okwel, anto asebiro mondo akel ngima mosiko manyaka chieng'. more abundant. Adwa na nyisi jawinjo, ni kisenge ya wach Nyasaye, ni kichino wanto, ingeo gima wach Nyasaye ositime dala ni, ino won, ingeo gima wach Nyasaye ositime dala u, dala u naendala mwaku nyalakuan, tuko kalo kumwach Nyasaye, Nyasaye omiyo umbedo ji, Nyasaye otimo ukare kendo. Okiye na nyisie, ni kisiko ya wach Nyasaye, kisiko ya wach Nyasaye, tiburu bedo gingia musiko manyaka chia. Kisiko ya wach rokne, iburu bedo gingia musiko manyaka chia. Anyisi chen kata ni ngeyo, gima Nyasaye notimo idala u, ingeyo chuny mana Nyasaye omiyo u. Iye na somne buk mar Ezekiel pradega uchel, West Prayoga uchel. Pradega uchel, West Prayoga uchel, nige watch moro. Ma aduna som nija winjo. Mwondi winji kaka Nyasaye jahera. Sebi doko timono wagik mabeyo. Ezekiel Pradega uchel, West Prayoga uchel, watch on ya. Anamiu chuny manyen kod paro manyen, bende anagolo kumu chuny matek kalwanda, mia miu chuny malongo. Anaketo roho na wun kumu, mondo ulu chike na, kendo rit buche na duto masemiyo u, bange unudage piny mana miyo kwereu, mi unubiri joga, kendo anabedi Nyasachu. Anaresu kumu gikmoko duto mamiyo ubedo mogak, bende anamiu cham mugundo. Miyo kunu chaku beri gikech kendo. Adira na miyo lembe unyag mangeny, kendo chambu chieg mathoth. Mondo kiku chaku beri gikech madikou, madikudu wiyu uwe kendo gendini. Unu par timbe mamono mane utimo, miyo unu chaku kendo nikech richu kod timbe u makwero. Tu unjo Israel, adwero ni mondo unge ni ok na timbe gigo duto nikech un, to dwaro Dwaro ni mondo une wichkuot kuom gik ma utimo, an Ruoth Nyasaye ema wacho kamano. An Ruoth Nyasaye awacho niya, kapodho kuom richo duto, to anamiu chak udage miechu, mi uger kuonde mane umukore ng'ato ang'ata, mane okadho machiegni gi puotheu, noneno kaka giyugno marach. Abiro miyo uchak upur gi kendo, mi ji duto nowach niya, piny ma yande thim ni tinde chalo gi puoth Eden, kendo mier mane omukore miyo yaki kendo weye gundini, kendo chel motegno, kendo ji odakie, bang'e ogendini mokio kodu mosetony e lweny, nong'e ni an Ruoth Nyasaye ema nachaka gero mier mane okethore. Adwa na nyisi jawinjo, ni Nyasaye kosetimo ni magi duto, mawiyi wil gi wach Nyasaye, mi neno moro mar piny, mi chako lamo mwandu medalani, nyathi Nyasaye ma kind gi jochocho pogore. Ye na ye nyisi ni jo Ibrania par West Prayoga uchel wacho niya. Ni Nyasaye osetimo ni magi duto. Omiyi nying manyien. Puthi u duto mayande ok chiegi. Oketo koro chiek. Mieri u manosemukore manokwan ni kurto dongundni. Mieri mane ji ok biye. Uchako geto mobedo kendo. Nito bang magi wiwili kwa wach Nyasaye. Midonje wach ni jawinjo. Ye na nyisi e Ibrania par. Wespra. Rio ga uchiel nea. Ibrania par. Wespra. Rio ga uchiel. Biblos ma Nyasaye wacho nea. Ni kawasiko watimo richo mana mara yem. Kawasiko watimo richo mana mara yem. Bange yu adira. Tonge misango moro mapududong manyalo golo richowa. Gimudong en mana kibaji kwa ngeyo ni wachomo bura. Gimirima mager kamach manyasaye biru tiyo kwa godojo motamore iye kuome. Nyathi Nyasaye kiwinji ewe chege. Ni Nyasaye ogolo dala uwe gunda. Momeo uchaku gedo kendo. Got Nyasaye omiyo unying manyien. Nikech ente mochiwo nying, kondiko nyingi e bug ngima, onge ng'ama nigi thuolo mar golo nyingi, to en Nyasaye monyalo golo nyingi. Tinde ni the book of life and God's property. To Nyasaye otimo ni maber, morucho kuomi nyinge mane ji osemiyi, mochako loso dalani manosemukore ni to wiyi wil kode. Jubrania 10:26 wacho niya, kachaka nuoyoni, ni ka wasiko watimo richo mana mara yiem, bang' ng'iyo adiera to onge misango moro mapod odong' manyalo golo richowa. Gimodong' en mana kibaji kwang'eyo ni wachomo bura gi mirigi ma mager mar mach ma Nyasaye biro tieko godo jomotamore yie kuome. Nyathi Nyasaye, wasikuru mana kwatimo kinda, to kwatimo atima richo gi oyuma ka wang'eyo intentionally. Nyathi Nyasaye, adwa nanyisi onge gimachielo mibiro gologodo richoni. Onge gimachielo. If one has truly been called by the Father to salvation, and their mind open to spiritual knowledge, and then sins willingly, deliberately, intentionally, you will not see God's forgiveness. The opportunity for salvation has been lost because the Father took it away. There is no second chance to salvation. There is no second chance. There is no second chance. In gima kuri dongne, bang timo wich teko, kitimo richo mar yiem, bang ye wach Nyasaye, me bilo mit mar piny mabiro. Gima kuri dongni, en gima ni Johana 5:25. Johana 5:25, Biblia sema Nyasaye wacho niya, adira adira wachono ni, kinde biro ma jomo tho, nowinjie dwond Wuod Nyasaye, kendo ji duto mowinjo dwol no nodok mangima. Adier kinde no osemana chopo, kaka Wuoro wuon nigi teko mar miyo ji ngima, e kaka osemiyo Wuoyi bende teko mar miyo ji ngima, to bende osemiye teko mar ng'ado bura, nikech en Wuod Dhano. Wachno kik buogu, nikech ndalo biro ma kata mana jomo tho manie bu nowinj dwonde miwuok oko. Joma timbe gi beyo nochier miyud ngima, to joma timbe gi richo nochier yie bura. Mane gima adwa ning'e, ni joma timbe gi beyo ni chier mayud ngima, ilungo ni ngima mosiko manyaka chieng', to joma timbe gi richo nochier yie bura. Omiyo kisebilo mit mar wach Nyasaye, tichaki timo wich teko, nichirie bura nyathi Nyasaye. To ajiwi, be momiya biro mondo ajiwi dhiyo mar sabato ni, ni bedie mana kitimo maber kinde duto, bedie mana kirwako welo kinde duto, bedie mana kitimo maber kinde duto nyathi Nyasaye. Nitiere wach machielo ma adwa nanyisi kendo, nikech kwawuok e buk mar Ibrania ma Biblia osewacho ni siko kitimo richo intentionally bang' ng'iyo wach maber, onge misango machielo mibiro golnigo richo. Buk mar Johana 5:25 bende nyisowa malong'o ni jogo mosiko katimo maber kinde duto nochier mayud ngima, to jogo mana mosiko motamore winjo wach Nyasaye nochier yie bura. Nechirie bura. Kenadwa nanyisi ni these people will be burned up and become ashes under the feet of the saints. Ibro wangu, yoko muta morelu odwe Nyasaye, ibro wangu gadiri. Wachini Malaki uwe, kwa sa Malaki angwen wesa chiel. Malaki angwen wesa chiel uwe wachini. Kwa wachoni ya, Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto wacho niya, winjuru ndalo biro ma josunga gi joma richo duto nowang'ie ka tiang'. Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto wacho niya, winjuru ndalo biro ma josunga gi joma richo duto nowang'ie ka tiang'. Chieng'no gini wang' adier, kendo onge gima nodong' kuomgi. To un jomoluoro nyinga, tekona nopilre kuomu ka wang' chieng' makelo rel minoresu, kendo ler mare nobed gima chong changu. Unubed joma ni thuolo, kendo mail kanyirore moyawne gi abila. chieng' mang'ado e bura, unulo joma timbegi richo, kendo ginichalnu ka buru munyono. Paruru puonj mag Musa, jatichna gi chike mana miye got Horeb, ni mondo jo Israel duto lu. To kapok chieng' maduong' kendo malich mar Nyasaye ochopo, abiro oro Elijah janabi mondo ochak okel winjruok e kind wuone gi nyithindo. To nono, to abiro miya ketho pinyu chuth. Kibedie kitimo maber kinde duto. Kibedie kinyiso mana hera. Muma wacho ni man was created in the image and likeness of God. The image and likeness of God ne en hera. Nyasaye en hera. Mano e kit Nyasaye. Kibedie jahera. Kibedie jarwak welo. Kibedie ng'ama dok piny. Kibedie ng'ama timbene beyo. Mondo iyud ngima mosiko manyaka chieng'. Nyathi Nyasaye, kibedo ng'ama toke tek. Mitamuri wach Nyasaye. Mitamuri yie kum wuode achiel kende man Yeshua Messiah. Mano oro mondo tho. Mondo waduto wayud ngima. To Biblos wacho ni ande Malaki achiel. Malaki ang'wen wes achiel. Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto wacho niya. Winjuru ndalo biro. Mojo sunga. Joma richo duto nowang'ie katiang'. Chieng'no gini wang' adier. Onge gima nodong' kuomgi. To un jomoluoro nyinga. Tekona nopilre kuomu. Ka wang' chieng' makelo ler. Mi nuresu. Kendo ler mare nobed gima changu. Unubed joma ni thuolo. Kendo moil. Kanyiroye moyaw negi abila. Chieng' ma ing'ado e bura. Unulo joma timbe richo. Kendo gini chalnu kaburu munyono. Paruru puonj mag Musa jatichna gi chike mana miye e got Horeb. Ni mondo jo Israel duto lu. To kapok chieng' maduong' kendo malich mar Ruoth Nyasaye ochopo, abiro oro Elijah janabi mondo ochak okel winjruok e kind wuone gi nyithindo. To nono, to abiro mi aketho piny chuth. Nyasaye, kiwinji weche malichgi. Kwakawe pachwa wami jachwech, mondo waluor jachwech kende. Ang'o miya wacho kamano nyathi Nyasaye? Jachweche ma nyaka wami luor. Nitie gimoro mane Kristo owuoye e buk mar Mathayo 10. Ni kik waluor mana jok manego ringruok kende. Kik waluor mana jok manego ringruok kende. To waluor jalno mosiko manyaka chieng'. En ema ka waluore, to wayudo ngima mosiko manyaka chieng'. En ma kwatimo maber e nying wuode Yesu Kristos, to ngima imiyowa. Awinji, Mathayo 10 verse 28. Mathayo 10 verse 28, Biblos mwenye sayi wacha ni ande. 10 verse 28, muma wacho kama. En ni kikuluor joma nego mana ringruok kende, to ok nyal nego chuny. To luoruru jal manyalo tieko chuny kaachiel gi ringruok e mach ma ok rum. Kikuluor joma nego mana ringruok kende. Mathayo 10 verse 28. Kikuluor mana joma nego mana ringruok kende, to ok nyal nego chuny. Luoruru jal manyalo tieko chuny kaachiel gi ringruok e mach ma ok rum. Wakawuru pacho wami jachwech. En monyalo gik moko duto. To ka wakaw pacho wami ajuoke mwadhi okinyi godhiambo nyathi Nyasaye, adwa nanyisi, onge misango machielo ibiro gol godo richowa. Onge misango machielo nyathi Nyasaye. Onge misango machielo. Some might think that God is harsh and unfair in his dealing with incorrigible sinners, the wicked. But he's not. Jomoko nyalo paro ni Nyasaye ok ni kare. E yo modil godo gi jok motamore winjo wachne. Motimo wich teko. Adwa nanyisi. Yien asom ni Ezekiel 18. Ezekiel 18, Biblia sema Nyasaye wacho ni yale. Ezekiel 18, verse 1. Ruoth Nyasaye nowuoyo koda kapenja niya, bende winjo e ngero ma ji osiko ka goyo e piny Israel niya, wuonyu sechamo olemo manumu, to nyithindo ema leke gi tho. To an Ruoth Nyasaye wacho kama, kaka an e Nyasaye mangima, ngero no ok nochako go e piny Israel kendo. Ji duto mangima gin maga, wuoro kata wuowi gin maga, giduto machalre. To ng'ato biro tho mana nikech richo ni owuon. Nyathi Nyasaye, adwa ni winj kanyo, ni kata kopo ni timo ni ok idich gi dendi, itho itiekori gi piny. Gima long'o ni ma judgment riti. Nikech Nyasaye owacho ni ngero mar ni wuone ochamo olemo manumu to nyithindo ema leke gi tho, ok nochako go e piny Israel kendo. To kitimo richo, in ibiro rito mana judgment kendo ibiro ng'adni bura kaka owinjore. Nyasaye nomiyowa thuolo mondo wa make choices. Wanyalo kawo yo materowa e ngima kata yo materowa e richo. Wanyalo kawo yo materowa e ngima kata yo materowa e tho mosiko manyaka chieng'. God gave us choices to make. He gave us a free will just like He gave it to Adam and Eve in the Garden of Eden. Kwa somo the Deuteronomy, rapar mar chik 30, verse 15. The choices mane Adam and Eve make nomiyogi gilwar e richo. In bende, that free will nomi mondi tim, mondo idhi e ngima kati idhi e tho mosiko manyaka chieng'. Wan gi tho mosiko manyaka chieng', kata ngima mosiko manyaka chieng'. Wapro mane rapar mar chik 30, Rapar mar chik pradek, wes apagabich. Biblos manyasaye wacho niya, kendo Ruoth Nyasaye nofwenyore e hema kanie bor polo mane chung' e dho hema. Ruoth Nyasaye nowacho ni Musa niya, kisetho moiki, jogi biro weya milu nyiseche mag jomoko magidhi yudo ka gidonjo e pinyno. Mana kaka dhako weyo chuore to dwanyore gi chuo mamoko. Gini weya kendo gini keth singruok ma asetimo kodgi. Kuom mano mirimba mager noliel kuomgi ka mach minotiekgi. Anawegi kendo ok nakwa gi ka joga mi gini thagre malit. Kendo gini ne mauli masiche madongo. Eka bang'e gini wach ni ya, thagruok osebironwa mana nikech Nyasachwa koro ok ni kodwa. To ok nawinjgi e ndalogo nikech richo magisebedo ka gitimo malamo nyiseche manono. Kiwinje weche gi nyathi Nyasaye, ji nyalo baro mawi Nyasaye malamo nyiseche gi mamoko. Winji kaka Nyasaye ne wuoyo gi Musa jatichne kokone ni bang' kisetho moseiki. Ang'eyo ni Joisrael biro romo gi nyiseche mamoko ma gibiro lamo kendo wigi biro wil koda. Wigi biro wil koda. An Nyasaye. Nyasaye wacho ni kuom mano mirimbe mager noliel kuom Joisrael ka mach minotiekgi. En owegi kendo ok nokwan gi ka joge. Gini thakre malit kendo gini ne masiche madongo. Gini timore nwa kata kawuono nyathi Nyasaye. Wigo kosewil gi Nyasaye. Waromo gi masiche malich. Wathagore malich nyathi Nyasaye. Iye mondi ringi duwo kuom jachwech. Iyero metimo kikiteri tho mosiko manyaka chieng'. Ajiwi ni iyero metimo. Oteri mane ngima mosiko manyaka chieng'. Kikikwani kaka the incorrigible sinners. Jongi gino se los nyo gik match magidhi liele. Kina gidhi liele. They are going to be burned completely. Kawa wutho kare. Kawa sikuwa timo mana kinda. Tunitire the rewards manyasayo ikonwa e buk mar fweny 22 wesa 12. Ng'ano mungutho kare ondi oikni gik moko mabeyo e buk mar fweny 22 ka wasom ni nyathi Nyasaye fweny 22 wesa 12 Biblos wacho niya, Yesu nowacho niya, winji, abiro piyo, kendo akelo pok ma an go, mondo mi ng'ato ka ng'ato moromo gi tichne. An Alpha gi Omega, kendo en jalo mokwongo kod mogik, kendo chokruok gi giko. Jomoseluoko lepgi gin johawi, nimar ginibed gi thuolo mar chamo olemb yath ngima. Kendo mar donjo e dhorangeye mag dala, to guogi gi jojuoge gi joma terore, gin jonek, gi joma lamo nyiseche manono, kod ji duto mohero miriambo, kod matimo gik ma ok adiera, nobed oko. Gima adwa ni winj jawinjo, ni Yesu owacho ni yande, ni obiro, kendo obiro mapiyo. Kendo kelo pok ma en godo, mondo mi ng'ato ka ng'ato moromo gi tichne. In itiyo machal nade, iloko pachi ni jachich, kosi tiyo kare, mondo iyudie pok moseikonwa gi nyathi Nyasaye. He is coming with his rewards to the righteous. Every man will be given according to his work. Individual who sees the opportunity during this age and correctly perform the purpose for the predetermined creation and calling will be granted immortality. Mano budi maok tho and eternal life. Ngima mosiko manyaka chieng' as the father firstborn sons in his family. Mana kaka ilungo ni nyithindi Nyasaye makayo. Wuoth maber kinde duto mondo iyud gik mabeyo. Yena tiek gi buk moro ka mar Isaiah 65 kadwa nanyisi ni jogo mowuotho kare motimo maber oikne gi piny manyien. Wasom ni jawinjo Isaiah 65 Biblos manya Isaiah wacho niya Isaiah 65 wesa 17 Biblos manya Isaiah wacho niya adwa nanyisi ni kiwuotho tir mitimo timbe mabeyo mibedo gi jachuch kinde duto oikni piny manyien gi polo manyien. Isaiah 65 wesa 17 wacho niyande, winjuru achuyo polo manyien kod piny manyien, kamano wich nowil gi gik machon, kendo kochako pargi kendo. Emomiyo beduru mamor kendo moil nyaka chieng' gi gik machweyo, ni mar achuyo Jerusalem obed dala makelo mor, kendo achuyo jomodakie mondo obed jomoil. Abiro bedo mamor gi Jerusalem, abiro bedo moil nikech joga, ywak kod ywagruok ok nochako winje Jerusalem kendo. Ok nobedie nyathi matho kapod yom, kata ng'at maduong' matho kapok ndalone orumo. Bende ka ng'ato tho ka hike 100, to nokwane ka ng'ama tho kapod tinie moloyo. Joricho mokwong kende ema notho kapok hikgi oromo 100. Ji noger udi kendo ginidagi aming'a, kendo ginipur puthe mzabibu migichamo olembegi. Ok giniger udi ni mondo jomoko nono ema odagie, to bende ok ginichuo cham ni mondo jomoko nono ema mondo cham. Joga moyer nodaga aming'a mana kaka yath dak. Ni kuom ndalo mang'eny ginicham mwandu ma luchgi okelo. Ok giniketh tekruok gi ma kayiem. Bende ok gininyuol nyithindo maneno masira. Gini joma Ruoth Nyasaye ogwedho. Anaduokgi kapok giluonga. Anawinjgi kapok gitieko wuoyo. Ondiek kod rombo nokwa kaachiel. Kendo sibuor nocham lum mana ka dhiang'. Thuol to nocham mana lowo. Onge gima nohiny ng'ato kata noketh gimoro e goda maler duto. An Ruoth Nyasaye ema wacho kamano. Kiwuothie tir nyathi Nyasaye, kitimo kinda kinde duto, mondo kikwani kumikwane the incorrigible sinners, kiketie bat koracham, to kitimane bat korachwich, mondo idhi cham gi amosiko manyaka chieng', mondo kitweyo polo manyien gi piny manyien, to yudre pinyno kidak gi kwe, in the mighty name of Jesus. Amen. Yena nyisi jawinjo ni pod wan gi thuolo mar penjo kata mar medo kaluwore gi kaka wasepuonjore kendo nembni mag studio achiel kachiel nembni wa mag studio N07-5541-8605 0712-111-455 Nona birio abich abich angwen achiel bura uchiel nona bich kata nona birio achiel ario achiel 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 angwen abich abich gono sim achiel kachiel mundo ipenji penjo kati med medo kaluwore gi puonjruok moseyudo odhiambo ma sabato ni nyadichiel kendo namba wa mar studio en nona birio abich abich angwen achiel bura uchiel nona bich kata nona birio achiel ario achiel 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 angwen abich abich tudri kodwa achiel kachiel e yo mar goyo simu mondo wapuonjre ka wapenjo penjo kendo ka wamedo kama medo nitiere. Ma en Radio Milambo, nyama wuoyo kodi sani en jatich Nyasaye Wycliffe Obote mar The Continuing Church of God. En nona birio abich abich angwen achiel bora uchiel nona bich kata nona birio achiel ario achiel 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 angwen abich abich. Akwayi ni wago sibe kik wa flash, wago aga sim achiel kachiel mondo wapuonjre wapenjre penjo kanitiere kendo kanitiere medo mondo wamedi e dakika matin mwadongo no. En nona birio abich abich angwen achiel abora uchiel nona bich kata nona birio achiel ario achiel 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 angwen abich abich. Ma en Wycliffe Obote mar The Continuing Church of God. Gonwa sim achiel kachiel mondo ipenj penjo kati medi kanitiere medo. Nadichiel kendo en nona birio abich abich angwen achiel abora uchiel nona bich nona birio achiel ario achiel 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 angwen abich abich. Gonwa sim achiel kachiel wapuonjre wapenjre penjo kanitiere medo wamedi ko kamano to yena mondo awachi ni thuolwa mar bedo studio serumo kendo e thuolo ni ang nu yena mondo wakaw thuolo mondo walem nyadichiel kendo ka watieko chenro marwa ni. Ne Nyasacho modak apanda maler mar Israel, wagoyo ni erokamano kuom gik moko duto, wagoyo ni erokamano kuom mich duto miketo kuom ng'ato ka ng'ato, wagoyo ni erokamano kuom mich mar ngima. Ibedo kodwa kwachako program ni Nyasaye nyaka koro watieko. Med bedo gi jawinjo nikech nitiere jogo mapod dhi mbele gi tich ka Nyasaye. Bed kodgi kinde duto kitayogi kimiyogi weche maber mwinjo gitudrego gi jopiny. Migi chir matidi Nyasaye mar nyalo. Wakaw jotelo duto mag kanisni akete lweti Nyasaye. Ibed kodgi nimigi rieko mana ka nimiyo Solomon. Telo duto mag piny bende akete lweti Nyasaye. Igin mondo ibed kodgi Nyasaye mangima. Radio Milambo bende akete e lweti. Ibed gi jotich duto man kae. Log tijni bed godo kitelonegi kinde duto kendo kimiyogi weche mabeyo Nyasaye mangima. Erokamano kuom bedo kodwa. Pod wan e sabato mari kendo wakok wadonjo Nyasaye. Kwan kodwa nyaka kiny watik Nyasaye nikech ma e sayowa e nying Yesu Kristo ma Jawar. Amen.